Isaiah 11 verse 1. Kuyakuvela ihlumela esiqwini sika Jesse kuphume igatshe empandeni zakhe. Verse 2. Umoya kaJehova uyakuhlala phezu kwakhe, umoya wokuhlakanipha nokuqonda, umoya wamasi nowamandla, umoya wokwazi nokumesaba uJehova. Verse 3. Intozo yakhe yakuba sekumesabeni uJehova, akayi kwahlulela ngokubona kwamehlo akhe, anganqumi ngokuzwa kwezindlebe zakhe. Verse 4. Kepha uyakwahlulela abampofu ngokulunga, anqume ngokufanileyo abazithobileyo bomhlaba. Awushaye umhlaba ngentonga yomlomo wakhe, abulala ababi ngokuphefumula kwezindebe zakhe. Verse 5. Ukulunga kuyakuba yibhande lezinkalo zakhe, ukuthembeka kube yibhande lamanyonga akhe. Verse 6. Impisi yakuhlala newundlu, ingwe ibuthise ndawonye nezinyane lembuzi, ithole nebhongo lengunyama kukhuluphalisiwe kanye kanye, nomntwana omncane uyakukuqhuba. Verse 7. Inkomo nebhele kuyakuklaba, amazinyane akho abuthise ndawonye, ingonyama idle utshani njengenkabi. Verse 8. Umntwana oncilayo uyakudlala ngasemgodini webululu, olunyiweyo elulele isandla sakhe esiseleyo sikamantshingeyana. Verse 9. Abayukwenza okubi bangachithe entabeni yonke yami engcwele, ngokuba umhlaba uyakugcwala ukumaza uJehova njengamanzi asibekela ulwandle. Verse 10. Kuyakuthi ngalolo suku impande kaJese ime iyibhanela lezizwe, abezizwe bakuyifuna, nendawo yayo iyakuba nodumo. Verse 11. Kuyakuthi ngalolo suku inkosi ibuyelule isandla sayo ngokwesibili ukuzuza insali yabantu bayo eyakusala e-Asiriya naseGibhithe nasePhathirosi naseKushe nase-Elamu naseShineyari naseHamadi nasezichingini zolwandle. Verse 12. Iyakuphakamisela bezizwe ibhanela, ibutha abaxoshiweyo bakwa-Israyeli, iqoqa abahlakazekileyo bakwaJuda emagumbini omane omhlaba. Verse 13. Uma ka-Efrayimu yakusuka, nabacindezela uJuda bayakunqunywa, u-Efrayimu akayukuba namhawu ngoJuda, noJuda akayikucindezela u-Efrayimu. Verse 14. Kepha bayakundizela ehlombe lamaFilisti ngasentshonalanga, baphange kanye kanye abantu basempumalanga, belulele izandla zabo ngaku-Idomi noMowabi, abaka-Amoni babalalele. Verse 15. UJehova uyakuqalekisa itheku lolwandle lwaseGibhithe, anikine isandla sakhe phezu komfula ngokuhamuka komoya wakhe, awushaye ube yiminonjana eyisikhombisa ukuze kuhanjwe ngesicathulo. Verse 16. Kuyakuba khona umgaqo wensali yabantu bakhe eyakusala e-Asiriya, njengalokho kwakunjalo ku-Israyeli ngosuku lokukhuphuka kwakhe ezweni laseGibhithe.